waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Waxa uu cadaadis weyn ka haystaa hay-adaha ka shaqeeya xanaanaynta dadka da'da sidii loo haqabtiri lahaa baahiyaha sii kordhaya ee haysta dadkaasi. Warbixintii u dambeysay ee laga soo saaray jiilalka kala duwan ayaa lagu sheegay in dadka da'doodu weyn tahay la filayo inay gaaraan 40 milyan oo qof sanadka 2015, iyadoo ku dhowaad rubuc dadkaasi ay da'doodu ka sarreyn doonto 65. Adeegyada xanaanaynta dadka da'da ayaa aad isu beddelay 15 sano ee u dambeeyey. Mid ka mid a isbeddelada ugu waaweyn ayaa ah aasaasidda My Age Care oo ah xarun taleefoonada laga waco iyo adeegyo barta internetka oo dowladdu ay furtay July 2015, halkaasoo dadka da'da ay ka codsan karaan adeegyo xanaano si baahidooda gaarka markaasi loo daboolo. Terry Lewis oo ka tirsan barnaamijka dadka da'da iyo naafada ee dhaqamada kala duwan ee New South Wales ayaa sharaxaysa.
So if you are over 65, you are aging and you need support at home, that would be the first tick that you'll need. If you have a Medicare card, that's a good indicator.
Haddii da'daadu ka weyn tahay 65, waxaad u baahan tahay caawimaad guriga lagugu siiyo. Waa waxa u horeeya oo aad u baahan tahay. Haddii aad leedahay Medicare card, xaq baad u leedahay inaad codsato. Laakiin sida ugu fiican waa inaad wacdo xarunta My Age Care oo aad u sheegto baahida. Markaas ayay kaa caawinayaan oo kuu sheegayaan adeega aad xaqa u leedahay. Adeegyada aasaasiga ee My Age Care ay bixiso waxaa ka mid a inay cawska guriga kaa jaraan, inay dukaanka kaaga soo adeegaan, inay guriga kaa nadiifiyaan, iyo inay kula eegaan meel ka duwan halka aad degan tahay inaad ku noolaan karto iyo kale. Terry Lewis ayaa sheegtay in My Age Care ay sidoo kale ka caawiso dadka dhibaato xagga dhaqaalaha ay haystaan.
There are options of paying up front. There are payment options where you can pay every month or with every service visit. But they also have hardship options. So if you're finding...
Waxaa jira in laga doonayo inaad qaddimto qarashka adeega. Waxaa kaloo jira inaad bilbil u bixin karto. Laakiin waxaa kaloo jira dariiq kale oo dadka dhibka dhaqaale xumadu u haysto. Haddii dhaqaale xumo ku haysato keliga ma aha, ee waana lagama maarmaan inaad u sheegto hay-adda adeega bixisa si loo helo dariiq kale oo aad ku bixin karto adeegaasi. Kama dhacdo Australia in qof adeega xanaanada da'da ee uu u baahan yahay inaan la siin maadaama uusan iska bixin karin, marka waa muhiim inaad sheegto dhibka ku haysta. Hay-adda tirakoobka Australia ee IBS loo yaqaano ayaa sheegtay in sannadaha soo socda 30% dadka da'doodu ka weyn tahay 65 ee Australia degan ay noqon doonaan kuwa ka soo jeeda dadka dhaqamada iyo luqadaha kala duwan. Madaxa arrimaha dadka da'da ee ururka dadka jinsiyadaha kala duwan Mary Potatoes ayaa sheegtay inay u doodayaan baahiyaha bulshooyinka soo galootiga ah.
What we're essentially saying is that called Australians need to understand what services are available to them. They need to be able to communicate those their needs in their own language, and they also need to
waxaan leenahay waa in dadka da'da ee ka soo jeeda dhaqamada kala duwan inay og yihiin adeegyada jira iyo inay afkooda hooyo ku sheegan karaan baahiyaha ay qabaan. Waa inay sidoo kale awood u yeeshaan inay la hadlaan dad si ay u fahmaan adeegayaal, si markaas ay u go'aansadaan waxa ay doonayaan. Nidaamka My Age Care ayaa leh macluumaad ku qoran luqado badan, hase yeeshee dadka u dooda iyo xirfadleyda ayaa aaminsan in helidda macluumaadka iyo adeegyadu inay tahay waxaan sahlanayn. Rafaela Lopez oo hore uga shaqayn jirtay xanaanaynta dadka da'da, haddana la taliya ah, ayaa sheegtay inay dadka oo aan aqoon u lahayn kombiyuutaradu ay caqabad tahay.
People who are over 70 and they did not have access to a technology.
Dadka da'doodu ka weyn tahay 70 sano maysan soo helin ama lama soo siin waxbarashada farsamooyinka cusub, marka kombiyuutarada ma yaqaanaan, marka dhibaatay kala kulmaan isticmaalka adeegyadaasi. Waxaa xataa dadka laga caawiyaa sida adeegyadaasi loo heli lahaa. Waa karmar kale Terry Lewis.
It is important, however, that whenever you are concerned as someone who speaks a second language, contact your local migrant resource center, contact your local...
Waxaa se muhiima in markasto aad walaac qabto oo aad ku hadasho luqad kale,
la xariir baa la yiri xarunta macluumaadkaasu galootiga ama golaha bulshooyinka jinsiyadda ee xaafadaada ama shaqaale ku hadla afkaaga una sheeg baahida aad qabto markaas waxay ku tusayaan oo ku tilmaamayaan sida aad ku heli kartid adeegyada ay bixiso my age care hay'adda la yiraahdo iyo sida taageerada ugu fiican lagu siin lahaa Resti Sands waa haween 81 jira oo asal ahaan ka soo jeeda Spain waxay keligeed ku nooshahay aqal ku yaala Melbourne waxaa dhawaan laga qalay jilibka waxayna sii qorsheynaysay adeega xanaanada dadka waaweyn ka hor intaysan gelin isbitaalka ma isticmaasho kombiyuutarada waxayna kala xariirtaa golaha deegaanka xaafada ay degan tahay dhanka telefoonka waxa sheegtay inay telefoona badan dirtay oo mararka qaar ay la hadashay Queensland markana loo wareejiyay Canberra ugu dambeystiinse ay heshay adeegyada xaafadeeda qalinka kadibna Resti waxay isticmaashaa qalab cusub oo guriga loogu keenay oo ka caawiya inay qubay sato oo ay musuusha iyadu gasho adeegaas oo lacag yar looga qaado hadda waxay si sahlan u fahantay nidaamka waxaana u yimaada qof hal mar labadii asbuucba waxaana laga qaadaa $15 dhowr maalmood ka hor waxay codsatay in qof u soo adeego maadaama gabdhaha ay dhashay aysan waqti u hayn markasta waxa u yimid qof qiimeeya inkastoo aysan ku hadla Ingiriiska haddana dib weyn kuma ahayn inay sharaxdo waxa ay doonayso Rafaela Lope ayaa sheegtay in dadku xaq u leeyihiin inay isticmaalaan adeegyada jira
they have paid for it they have contributed to the economy of the country
waxay la baxeen adeegan iyagoo ka soo qayb qaatay dhaqaalaha dalka oo canshuur bixiyaalaha xaq bayna u leeyihiin inay adeegyadan helaan waana inay isticmaalaan adeegyada oo loogu talagalay inay noloshooda u fududeyso oo qofku gurigiisa sii deganaan karo waqti dheer sida barnaamijyada badan oo kale My Age Care sidii la rabay uma shaqeyso Terry Lowellis oo ka tirsan bulshada jinsiyadaha kala duwan ee gobolka New South Wales ayaa ku dhiirigelinaysa dadka inay wixii walaaca ay sheegaan kana jawaab celiyaan adeegyada.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.